ngo cugo cugo langal holi tindiwi de wattu modo yotti kimi joddi do Usman Nyali Buli kabaruji modon kertnaade sukabe tan Nyali Buli no mbata
alhamdulillah be seddi bor
ko watte hirande hana jangude accu kabaruji din jawa ton
alhande en kala hala surba debbo goto pilo jande kando yettede yewtere meden mini magni en garan halde hala habugol nyaw sida haro caldi en kala hala ballon equipe nationale aiglu mali wadi hitande hikande
kabaru yidi puddato do wi'a halan hala kabaru o surba debbo pilo jambe
o surba debbo ciedude e bandira mudon surba be rewbe dub makko anabara sappo e jeenay o monodire Aminata Kulu Bali
holliti ndiwide o do golle ko buri hewde fu yo worbe gollata dum
baru o wi e golle o o ma hebe hen ko hasindini o mo faabo hen do inni ko dow ko o hebata hen faabidure den fam dow makko kedden na Mamadou Samassi ko Ali Cisse
Aminata Kulu Bali subi ma o do golle go fa hande worbe tan hertana jal jal yimbe le wobbe fewde makko e taw
yende wotere mi yihi suka debbo kabbo jande do Facebook bimi so ngel tukalel devil ana wawi wadde dum kamar hodo mi hore mi wawa wadde mi le wawi wadde fa ɓura ko makko yimɓe wiide golle kabbude jande ɗe o golle worɓe miloji amin golle ko gorko wawi wadde fu debbo ana wawi wadde
batte ɓamtare rewɓe leydi Mali Aminata na nder bandira makko rewɓe ɓe yo tinno gollude e daraɗe e darɗe mabɓe
mi le nodda sukaɓe rewɓe fu immo nara ko golle saabi sa a gano gollowo dongal lattoɗa e juuɗe keddiɓe
finatawaji nder runde afrique latigi sababu taadifi mawɗo bangal hinnagol rewɓe ɓe golleji kewɗi rewɓe ma surbaɓe andiraɓe tan heddade ley juuɗe worɓe abadan ɓamtata ko e mun en ɗum woni ko ɓeyde haalaka
ayo Mamadou Samassi ko a jarama sanne dow goɗɗo faccitagono oɗo suka debbo noddirte Aminata Kulu Bali o wori wattu joni en jara hono kabaru tarikiji wori le leydi meɗen ndi
e kabaru tarikiji baru en kalan haala gendi yorode
ndeɗo gallure darnama wakkati garnu sappo e gooɓa hollitinde wiide oɗo awowo goto noddirte ɗo sala kañum darnunoɗo aɗa anduno ɗum hunde na
ay mi anda de bor
ndeɗo gallure yo fulfulde noon hollitinde wiide yu waru juwa gadda a famina Nyali Buli
ayo hay bismillah fami
ba keɓen famtar keɓɓemo kanko noddirte ɗo Demba Konta yo andan ɗo kabaru tarikiji o deuxiéme adjoint maire yu waru o du keɗɗen komo sifini en dow hen
awowo goto jonni yu waru ɗum woni pécheur ko ɓe mbiyata ko omo joɗino dañiére deboy tout hono nokku goto luggere ana toon ana wiya tabarawe kelli lekki woni toon omo yaaha dow maayo to omo yuwaya liɗɗi omo wara omo yuwaya liɗɗi omo wara yimɓe jeyata wagade fof somo waɗi ni fof mo yuwa liɗɗi donc yimɓe ɓe indimo yuwaru yuwwara juwa gara inde makko yuwar ɓami
wattu joni en mbiya o jarama sane dow goɗo faccitago en jaran yewtere meɗen nde noddirte mini mag yewtere meɗen mini mag nde Nyali nde waran yo wade dow go'o lewru décembre nduɗo lewru huminiɗo haɓɓude e nyaw sida
baru nyaw sida o hollitama wiyede sukaɓe jokkoɓe fu woni ko ɓuuri torrude sukaɓe ana andini kabaru makko na ana andini torraji ko watta dow muɓɓen na fa ɓeydore ɗen faamo keɗɗen na Mamadou Samassi ko Ali Cisse
haala gonga mi andana sida yo nyaw laaɓowo miɗo renti hen
je me protège
mi hollaki ɗum sida wala oɗo hakkillo woni e sukaɓe hewɓe banggal nyaw sida o minen ga en e ley commune jeegoɓo gallure bamako e ley grain sukaɓe yoga kulitiɓe sida o yo tan jayre noon ana e mabɓe ɗum noon dulliɓe kabaru muɗum
nyaw sida o nyaw mbaytotoɗo min ka miɗe rento hen miɗe waɗa analyse ngaji wakkati fuu ɓe gonga o min ka mi hoolaki ɗum miɗe miila nyaw sida o projet no ɓe keɓa sottirde leɗɗe mabɓe ɗe tan abada min ka mi yiya yim miɗe nana yimɓe ka ana haala haala makko wala ko andan min hen sida o ana wooɗi dentoɗe
e ley imo gaɗa ɗo e wattu 2012-2013 hakke neɗɗo goto ley temadoro joguiɓe hakkude duuɓi sappo e joyi e duuɓi nogay e nayyi goni joguiɓe nyaw sida e wi horeɓe fedde arkad sida oɗo kabaru pawiɗo dow sukaɓe ɓe na sullini keɗɗana docteur Adam Yata Sy komaniɗo kabaru heƴoji arkad sida toon
sukaɓe ɓe duuɓi woni duuɓi nyoga e joyyi fa yettare juuɓi sapantati e joyyi woni ɓe sida o woni e musanni lugagol komin gaɗi sakkiter nde ko holli sa ɓami temdere ko ɓuuri gotel fuu sida woni e mum sida o ana heewi sanne du e sukaɓe rewɓe cotoɓe hoorem lugagol komin gaɗi sakkiter nde ko jaɓanagol on fuu holliti wiide sa ɓami temdere noga e nayo fuu sida ana e mum
tiɗala moɗo moɓe jogui banggal haaɓo nyaw sida o yo ƴewtagol ƴiƴam yalla dawdude no jamar nde hinnato kabaru muɗum woni ko arkad sira wonceni hoore dabareji kesi
temdere e yimɓeɓe fuu jeegon tan woni anduɓe so sida woni e muna so wala e mum miɗe jangguina sukaɓe yalla ɓele laato yimɓe kamɓe wallude yimɓeɓe andande nyaw o ɗomin goni ɗo jande goto wonto ana e lawol nde nde jande on fuu ana wawi waɗanoyde hoore mum analyse ngaji mum
golloɓe ley haaɓo fewde ñaw sida na darata sukaɓe ɓe yo gattana koye mum e hakkillo e nawtorade dabreji ji cakkuji oɗo ñaw o ɗum woni woɗɗade kabaru lende nawtorade ko renata ma ɗum ƴewtade ƴiƴam muɗum e wi docteur Yatta Sy kala joguiɗo ñaw sida soni jomum jokki ɗiɗo sifaji ɗi no haniri o raɓata ko fay goto ñaw mo o jogui o
eyyo Mamadou Sama Sekou e Aminata Dial fa yetto yo Ali Cissé on jarama dow hen sanne wattu joni en jaram birki meɗen Sambe Thiali wattu joni en garan birfitiɗen dow hitande no aigle waɗiri hitande muɗum nde jagabule mali ɗe ñaali
e aigle mali le hitande 2019 nde maccigaji sappo e ɗiɗi fi
fa keɓen famtade noon ɗo fo ɗum woni keɗɗen Mamadou Sama Sekou
yimɓe Mohamed Magasuba timmiri hitande nde dow kaw fewde e leydi Tchad baddi ɗiɗi e kowal wattu ñalawma ɗiɗo ɓo éliminatoire Cannes 2021 banggal maccuji sappo e ɗiɗi ɗi aiglen ɓe gaɗi ɗi yo kaw nayyi maccinil nayyi e liɓugol nayyi ɓe nanni baddi sappo e jetti ɓe ɓamni sappo e nayyi ka noon fedde aigle kay match goto ko wiyete officiel woni moɓe mbasi yo wattu wittemde final Cannes ƴaɓɓiɗo o hakkude mabɓe e leydi Côte d'Ivoire ɓe liɓama gotel e kowal ndenna eɗum hulta wiide tati kediɗi ɗi yo wattu maccuji amical hakkude mabɓe e leyɗe Sénégal ɗiɗi e gotel Algérie tati e ɗiɗi e Afrique du Sud ɗiɗi e gotel so banggal golle kala joueur Adama Traoré Malouda heeɓi ɓural banggal baddi e ley fedde nde e dow baddi joyiɗi o nanni Ablaye Diaby Moussa Dieneko Sekou Koita e Adama Traoré Nos mo fufe ɓeɗo kay nanni baddi ɗiɗi joueur en joyon woɓɓe gaɗi ko heddi ko e ley kawrital Cannes Égypte hitande 2019 fedde leydi Mali ndi ɓurno fof jogade sukaɓe e duɗum mun yo hakkude nogoye ɗiɗi e nogoye tati
Mamadou Sama Sekou a jarama dow hen sanne wattu joni e jara Ligue des Champions
caggal ñalawmaji FIFA Ligue des Champions ɓanti ley yontere nde maccigaji belɗi pi ley ñalawma joyo ɓo phase di poule e jaabuji seeɗa koye gallu
noon wori en kolli tan wi tan ɗum wonon ɗo malinkoɓɓe gondi e fiɗo RB Leipzig to kanko noddirten Adama Haydara o wondi e fiide to Benfica de Lisbonne hawiɓe kanko piolle Salbourg ɗum woni Sekou Koita hollitindiɓe ɓe keeɓi toon ngaalu saabi de ɓe kawi guɓal noddirtegal gengal ɓe gatti ɗen baddi nayyi ɓen baddil gotel tan keeɓi Barça hawi Dortmund watti ɗum 3-1 Juventus hawi Atlantico de Madrid watti ɗum 1-0 Real Madrid kañe PSV homo fo waɗi 2-2
ñalawma jeegoɓo e cakkitottoɗo phase di poule hani fiyede sappo e sappo e goho lewru décembre ndu
noon jaati wori Ousmane Niali Bouly honon mbiretenno so mbaggu ɓami fa weeli tan ɗum yoni ɓilede hollitindide fati jeeya fe no kono andir onno yewtere meɗen ne noddirten tous o guerende ana wara dow sukaɓe dorbotoɓe motoŋaji ɓe min noddirta motard